nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ ɔba bɛti nkwasɛm ɔba den asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm brɛ du sɛ ɔho kafo onua ne ɔba ɔde frɛ wɔn na sɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du ɛyɛmsomfo akwaefo nam ne mobɛkyi asɛm yi ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ ɔbɛsiw tra ase na yɛabɔ mpaeɛ ɔnokwafo ne wɔwurade ɔmada wase wasɛm bɔkɔ gye sɛ ɛbɛyɛ adwuma asana aba wo nkyɛn awurade wɔma ayɛ krado bi woadwene wɔ nte aseɛ ne yɛhu adi kyerɛ wɔ wasɛm mu kasa wɔ ho sɛ ɛmu bii a yɛti asɛm yi awurade sɛ yɛniw a wɔnam asɛm so bɛyi wɔ ho adi akyerɛ wɔm bio so obia na n'anidasoɔ nyinaa sa awurade mpo wayɛ no adwene sɛ ɔwɔ kɔkunu ho nnoma bi nkɔ yie kɔnom aduro wu ɛne ɛbinoyi saa adwene firi no so na ma wasɛm ntena ne mu na wade woapagya na woagye no yɛmfa wase deɛ nnida ɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ nti ɛna ɛbisa wo ɔwɔ akwankyerɛ ɛne wɔ hɔ bammɔ mada wase sɛ wotie yɛn wɔhunade yesu kristo din mu ɛna yɛbɔ mpae ɛyɛ mosomfo akwa hifod ɛbio ɛna mene mu akyi asɛm yi maka sɛ asɛm yi ɛyɛ trust God in all aspect part 2 a ɛtoa so ɛne no ɛne sɛ God is our only hope in times of trouble. God is our only hope in times of trouble. Onyankopɔn akutu ne yɛ yɛde yɛnidasoɔ ɛwɔ ɛberɛ a yɛakɔ haw ne amanneɛ ebiaa ɛmu. Ɛbɛhwɛ akenka asɛm no bio ɛwɔ Korintofoɔ nhoma a ɛtɔ so mmienu eti baako yim mmɔtwe ɛkɔ akɔsi du baako na naawotwetwe mu no deɛ a mene wo akyɛeɛ no mekenka ɛyi ne nyinaa kyerɛ wo na bio so mɛsan si so ebia ne ndɛ ne ɛda a wosan ba ha babɛtie a wobɛhunu nea Paul twerɛ de kɔma a yɛnuanom a ɔwɔ Koronto no nti ɔsi ne nuanom yɛmpɛ sɛ yɛde ahohiahia a ɛbaa yɛ so ɛhyia no sie mu na ɛhyɛ yɛn so ɛboro yɛn tumi so ma afei yɛkɔn dɔ owuo na yɛn ara yɛhu no sɛ yɛbɛwu nti yɛmfa yɛn ho anto yɛn ho so na mmom yɛde yɛn ho ɛto Onyankopɔn a ɔnya ne ɛwufuɔ mu no so ɔno na ɔyi yɛn firi saa owu kɛseɛ yi mu na ɔda so yi yɛn na yɛn ani ɛda so sɛ ɔbɛkɔ so ɛyi yɛn mo nso monkoto nsɛm a yɛn ɛbia na adom akyɛdeɛ a wɔnam nnipa pii so de ahyɛ yɛn de akyɛ yɛn no nti nnipa bebree nso ada ase ama yɛn me nua wotie me Paul te bia ɔmo kɔɔ mu no na ɛyɛ nnipa fam ɔhwɛ n'akenkan ɔhwɛ yi a ɔhu sɛ saa teteɛ no a na ɔmo akɔ mu no na anidasoɔ biara nni hɔ bio sɛdeɛ a bibiara na yɛyɛ susu no yɛka no bibiara na anidasoɔ asa yɛnim sɛ te bia yi a mako me rensan mpagya me ho da bia ɔyare ɔyare for so many years ade baako a mepɛ sɛ metwe w'adwene sɛ nea na ɔkɔtena bɛsɛ da ɛsu ɛno ho no bible akɛsɛ ne wɔdi 38 years ɔse watena hɔ saa for 38 good years mfie aduɔsa nwɔtwe ɛnso na adwene bi a ɔde to hɔ sɛ na ɔwɔ awerɛhyerɛm sɛ ɛyɛ dɛn ara onyame ba bɛsra no dako sɛdeɛ joseph ka kyerɛ ne nuane israelfoɔ no sɛ ne wuo akyi mpo no ɔnim sɛ nyame ba bɛsra wɔn there is going to be a visitation of God nyame ba bɛsra wɔn ɛyi wɔ firi saa mpɔnkyerɛ ne ateteɛ ne amanneɛ no nyinaa ɛdɛn mu nti wɔnkɔ so ara ɛmfa wɔn ho nto onyankopɔn so saa ara ɛna Paul mehu sɛ ɔyɛɛ bɛdi nka ka sogyani a yɛde kaa ma no sɛ ɔnkɔ spaake ansa na kae koraa engine nam na ne commander ɛde maa no sɛ ɔnkɔ na onkotu ka no ose o commander ka mi nka bi da ose kokotu na onyangupon erimboa wa na e den din o ka sa abante de bia na so ana pampa ebo ewia mpa ebo na adwumpa ebo so be didi ampa ebo okujare kwa ampa ebo sese bi bia ye nempa ebo yangupon o de no hoto no so na na ise wo mu gro no ho edi openi di safa kwa ze onkotu onzu onim se ka na engine dem na owurei koko trakai mu na no okwa na small kan se se wo se menyankopon entime njimia menyankopon tumi ye de aburu wenyina aso menyankopon betimi aye mana aburu wenyina aso de kachi koko tremu odi safa ni sie ni 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 obie ya no aspa kai wo se obi onka kaado otuka na kozi obi wa soja peni ni kachi se onfansi no odu opena fe de soja fo wenyina astati a pija won se yi nyame aye won ana wo mo kunu no fe de bi abukotodwe sipeni peni ya soja peni commander ne osu ade ta kwaden won wa ade ama yi na kofo yesa na osi ba fom ana se peni ka se ampa onya nkopona osu no sa anya nkopon ibi na yesu ye besom no esa se otumi ade nyina ayo ukaya ukutui engine demo kubi cha engine bi andem but now me hu se sa nyangupon na se esum no wenu ya uchie mi ema po o se ya amfa ye ho antu ya ya ho so o se ya ye mu no ye hu ye sometimes bi bi besi a wo wa brabo mo o ye de na di che po se ya ye mu no ye hu se ade ade de do ne de ife de in da so pia ne ho bi o ma ade ba ko po na ye ye se se wo ni ye be wu dia nene obi a wo otuminya ne no obi a wo no otuminya ne no enu nti ene de ye de ho beto sa ne pa no so na paul de okan ya na eni kan se o so o da so ji ye ne be ko so a sere se de biara on ji ye de biara on ji ye edi se yakopon o de ho to so a de nyine mu a ne bi o so ye ko to se ye ko to se mo se mun ko so se ye nsa mpaka fuyi aya kan yakopon asemi enya medwo musumun sire bi maye mompa ye maye ye sire da se be ya achede a na mini pa bebre nsa so yakopon de adom ye no yesu be nya bi ne ye ya ka kire mu na mwako so ada yakopon ase se de yakopon etimi ye o yakopon no se ye de ho to no so a o yo yakopon a oji ye free e o how ne atiti ne mu se de mdin kan God is our only hope in times of trouble esedi nyehun na tuno so esedi nyehun na tuno so na edi nyehun na tuno so a oni ehwa moda wo hu kwanya otumi wa hodin se ogiye free ohaw owu amani atetie ene ohaw nyinemu ono na obo owu ono na obo nkwa ono na obo sa nyema nyina te wo hu tumi se o jie fisa titi ni na ade emu na ade ba ko ni se ijosi ye bo mpa ye emu mpa bo so our prayers and the prayer of others are essential in terms of struggle se ye kosu bo mpa se ye di ama afoforo na so afoforo so di ama ya etumi ye etumi ma ye firi ohaw ni atiti ye ni amani ye de enyina emu bi nua uti emu mesere se emfa ho ntu usike bia wo emfa ho ntu ojepede bia wo emfa ho ntu busomso ana emfa ho ntu edu bia so fa ho ntu onyankopon a tumi brade nyina so na se de asmo fo po e so ko ba enuani mi se monkoswala na mon se ba ye na ade ehia mi yie pa wa uti mi po a treasure granted for humano etin she do so se fri na ko mo bia mahame su Yesu Kristo akamo mini peduem ene ntino me show me nia me sese so nyame amma wonu die ne nyansa nyame mu akukuduro onyankopon enka ho no ntumi nante eye den ewo ne mu na fo jidi ehye ne mu na se wo yesa ono nyankopon no obajiu anapa ewia ne anajo no wajinu wasifo nyinara asemi fi Lifeword Media Ministry ho ena eba unche se onfa kise se wo kraje nkwa omode anse ena edi ko fa kise se wo kraje nkwa onyama na ya wo se nipa nyina hu abosi onipa nyina ya bone na bone nso na kutia ewo ho na de Yesu Kristo ba se nya nso bewui se obetu ya bone ka obi bia ro ba ji Yesu Kristo di no obenya dan kwa oni awote ho re den den na wo twen biwo e den iwiase wo mfa hwe ma ho ade na wa mo how ne atitie ne yare wa ne kwadanda na mani nyina ahye wo so sa ene nkwaje nkwaje dabre ni se wo ji onyagopon dia odo sa tobo odo sa boba kasa radi eskusu pamfunso nyina cheme na ende befao seme kra ene magje nkwa si radi bejo eni je kesi nyina kesi pa bisi osoro na obenhu fufuye wa brabom na your life will never be the same o ha oni atitina mania bawo so nyina ebetwa menipa nyina bebisa se na ye den na ye den ye den waka se ye onyankopon na ye aba samanya ni no ani de no akokoka ye no ni pro nyina be hu ye no se hu ya wanfo se hu ya so baka bibia che ko ya ye hu ni a etue mu sisia mi ni a utie mi se otu sa na moya e beje wo na je no fie fo ina e beje afoforo so na e asunjue yidi koso mpuntu kanko ene mpija aye oni obusua dia onyankopon na ye som no no eyo nyankopo a oso no kron no ye kesi adin na asitunfo ano no anti God is our only hope in times of trouble ori no bi eni eni daso se ye ko oha oni atiti mu a eni daso enti e mo yuntufo bi ka se my faith has found in a resting place not in device or creed oh yes my faith has found a resting place not in device or creed. I trust a ever living one. It's room for me. He plead. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. I need no other argument. And you know the plead, it is enough that Jesus died and that he died for me. Wadi ya eh minia awutie mi ya otoso ewo onyankopon mu se onya otoso mu a onyankopon obejo awakwa akwa nyina mu asemi free life for media ministry ho anebai em so mfo akwa ford. And I'm no HSME. Telephone number 0244-8694-99. 0244-8694-99. I'll be for Jackson at ymade.com. Hip for Jackson at ymade.com. I'm sure that will be a credibility in question. Bye bye.